Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
E kabaru jame fulfulde altinere jagum lewru out jena yamde sukidu sijo tamani mi den tawa le maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaru jidu yumoro e gelo kanko noddirte dum Mamadi Keita wonto ogi jamde to sekirabe wote ditane 2018 wotu jono candidat be kebe ngalube be gondi en miijad yalla be balla ibe kana be balla Soumaila Cissé bele sarotobe wombe leleedi meden de be wonde jukkitar fa hande mutere mabbe de be kolitire be kaaja njogdiji mabbe di beede jeweddu yellan be kani reeni red le golleji mabbe di en garan haldino kabaru o do nyaw burdo lollirde koko no wori leleedi meden di wala fu dullude wiide wattu jono yo nyaw goddude hebude sembe le nokko o sanne secretary on sembe kabaruuji de min jogini on do betande di bismillah modon e hedaade hewe candidat en be kebayno galube fa be gondi miijade wattu jono yalla be ballan Ibrahim Boubacar Keita na be ballan Soumaila Cissé le ko warata ko wattu jono be gondi e miijade do hen yalla hon dido golleji gorri won holli timbe du wiide mun ciotofade jaba buydi fu dokkande kalata balletedo fa kebe famtade kede Mamadou Sama Seku
sub kanko candidat chaque Modibo Jara o Amadou Aya goto e yimbele khalfnabe kabar campagne mako holliti wiide be gondi e kaldal fawde yimbele mabbe fuf yalla e anda kani nayade bangal wote deuxième tour nyande ala warorende non dun kaldal wodi der fedde kanko candidat Harouna Sangare o hakunuma ko yimbele jingano e mangonbe ciogal leedi yalla e anda hobe be jinganta e deuxième tour e lewi gawsu sitibe goto yimbele bureau politique fedde Harouna 2018 mabbe jinganta o Martinte Kumpa yama nyande altinerende so kabaru kanko candidat Aliou Diallo laati do tadobe e le premier tour o ko wadde wulitango bangal lam o fewde e jabuji kulitaade di yalla jateji fewde e yimbele ngutube ka be ngotanay fe gotobe na fillite denno e lewi neddo Aliou Diallo kumani do kabar kumpitali wakat jono kay wana fi halam o jinganta wodi ka yobul fuf hinnade kala ati dabreji ngodudi bangal la wulitango di sariya yamiri
dunke ande wobbe koliti wi di do woteji deuxième tour dum fu idum way waylitaade yimbele hon lami balen johoji deuxième tour di be kana gikande balle politique en goddede yalla na balle be koliti wi wattu jone be kan uttinde campagne mabbe kesi be jaya Allah no be kan firde dabareji fa be tena yimbe lo be kasse sabbe de dum fu dum waye way litade le deuxième tour kedo mo kanko no dertu Mamadou Diawara o yo andan do kabar ne da ko sanne no wurni ko mo sifido hen do faccetango Mamadou Sama Seku
la situation est extrêmement fragile
no kabar o wurini walitere na way wadde kala wat kamar mudun an hani kala candidat embe wadda ima daraji kewdi sabi yo honi wutoji di heedintinama denno an hani mo fu mabbe darta be do radi jama hana fi jondoro ngotambe be premier tour o keddo juude mabbe kamba dun fa goto hakunde IBK Soumaila Cissé hana jogade odo mijo bitino wadda ima daraji santanibe fa ba kala do iwrata hana fi yebere sabi siki wala pelle de fuf kulitan o yidi jingande Abdullah wiide yimbe le yoga so holiti wiide jama mum en jokkane do tan non non latto kamba dum bi wona fi wajibi be keddoro yimbele be be kebe le premier tour ko santani bi kay yo ngada ima daraji goddi
je pense que c'est ça qui est extrêmement important
secrabe so ngabbi do bemala me ande ngal do bayne tettol mi joji modon no noddi mi do di do numero ji di kala ko jiddon chapande jidde jo chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde jo chapande jitte nay sappo di wattu jono wala fu dulludo widno jande wori leleedi mali ko heewi ko jangintee ko fu so bami fa joomu tiliki jande de hebude golle jaaton ko yaafa kanko noddete do kumba yari si gondo leleedi meden di wattu jono yo mo jangino o gondo foftere do holliti wiide kabaru no yurku yurku wori leleedi mali dum gani sanne dido golle jan kan haberle cuudi jangirde jaati dido kabaru jo hokki dum jango holliti di win nyalawma keedenaado jande li adnar ndu fu kedema ko mo sifi do hen do faccitango Mamadou Sama Seku
si kawrete fuf ngadama bangal jande leedi mali ka fa hande dabureji kantidi kebana ka sifa jande mende dulla fewide ko kasindini ko heba ka fa hande denno ko hasindina ko woni weltere monde der sifa jande leedi mali ndi dum kay wana fay jande der kala gede leedi mali ndi weltere na hani wadede sem bammi misale do jande lilire wotere do tati woni mo wi lam woni mudun bangal jangnirade jogala fuf wala didi kididi di kay sem fa goto anda no dum ngorri wakkat jun o ministere ma gurdude humaninde jande fuf wala mbawdo hollitinde hakika sifa jande lidi malindi wuro
dans notre pays.
Fa hande kambe sarotobe wonbe leliti medinde be gondi jukitaade murtere mabbe de be kolliti wi tiagal ko be kalde laamu o ko wala fu ko pamri do hen be be kaaja nyalawmo hando jewte yel hono be kani reeni reede le gollirde mabbe de jeweedu yel hono joddiji mabbe di kani beedi reede kedemo konko no dirte Abdourahmane Mohamed may go konko no jigi juttino kabaruji fedde sagon tonde yimbe le sarotobe leliti medinde ko mo sifi do hen do faccitaango Mamadou Samaseku.
À partir de vendredi 3
Murtere golende fuddé ñandé aljumaari tati ndé jogitoto dun fa ñandé altinéré sappo itati lewru août dum woni ko hawra doomu dun dar batu hakune buroji di tobbe himeji di yo fa hande bid non fa hande dun dawraka sabbi wala ko lam o golli bangal mudum kamba dun jogitoto murtere amende tobbe arandare himeji amende yo bangal ndé nagu gollirde amende e kanya gollobe amende tobbe reddi do berde na fawi do wattangul hakkilo jogala magistrat en kaban dum faccintinama e tongama e le kawrute e lam o hormudun yamiri den holtin on tan wiide soni ido himmeji di kuncenaga hore no fevri bangal lam o min jogitoto mutare amende
kabaru jame hande di nabirami fa hono kabaru nyowi wujji di ngori le cuudi dogotoroje dum won nyawmo no dirta koko wattu jonoma hebi sembe sanne le leedi meden di wobbe no diri mo nyawda mol ko buri lollirde le leedi di kako jama buri fu anditirde mo yo nyaw koko hod won so odo ñoo an heba neddo hono fu neddo way wadde so teddo o do ñofa kebe famtade kede ko dogotoro en be cifi do hen do faccitaango Mamadou Samaseku
fadde dum latade ñaw daamul yoga wi ñaw koko an haani nafaka gondo e o do kabaru o andine yu laaw ci jam gondi der do neddo yarta ladde do hala torraji ma ñawuji na hale wattu mu di do laaw ci jam di yufi ma dunno hebi telaaji goddi si ñawuji di daamul ma dun koko ngodi mo le redu e musalla professeur sana kante chirurgien to l'hôpital Gabriel Touré to holiti wide no odo nyaw o hibirte na heewi ko yaawi yede yo ko yurgul reedu sombinta ma reedu dugoru bangal rewbe hamil en ko buri hewde beedo kay so beyni tan nyaw o majjan sabuji goddi na wodi dum woni neddo butto neddo jarawo sanne alcool ma café ma dun neddo boyo wana joodi nokku goto fa hande lewi kanko professeur Lassana Kante o no odo nyaw o anditirte ngoni yo yuppugul iyam jonte ciatude e ko nande mun en ko buri hewde dun dani jomu jodaari nokku goto Mamadou Jagite ana adani sanne o do nyaw daamul gul sabi dum nangi mo ele ko jabbi hakke hitande o wadi e nyaw o e lewi mako nyaw o na nawi sanne na walla nyaw o matete der caldi jomu fuf jomu wawa fay jodaade gasa e lewi dotre embe nyaw daamul gul da wawa jati sawrede dati kewdu dun na wodi bangal sawrugul gul ana e dido dati uppugul gul do kay a jogi nafa sanne den no e lewi medicine embe kala kebdo o do nyaw o ele ko jabbi jomu na hani renade e kala sambinta warta e mudum
tijo tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sekrab bien no ne les raisons ngaji meden di en pukdiran do kuli korodo be kollitiwde jonti didi cekiti de fu cobunjaare ni kanya kaade mahirte ton daro wondi ngabude sande ko wono so territoire udnaaji tete temere jeedum yigi wattu jeno fa uyna jeedino do kollitiwde wiide be bi ben ngaji gonno do so territoire udnaaji jitti didu dum yigi wattu jeno fa uyna sappo jittino do kollitiwde wiide wattu jono dido cobbuji ko lati sababu mudu sabbi den diadan wondi e nadde ton dan gardan do gawo do jamaare wonde tonne be bi ndiyam dum woni iwo jam e robine ngadi di nyaloma hando dan don ndiyam e dam tunni sanne fa don wawa yaradi yimbe la ngobbe tonbe be ngadi non dango fewde e fedde somal zep de tinno fedde hen dabareji no han hibbe ngadi do tidalaji jokal ko yaawi se yuru dan gardan fa do yoro so do fedde ONG de modde convergence d'action pour l'environnement et la santé de do fedde be bi wattu jone be ngondi e fadirade suka do ngobbe tonbe kane robe e ciowibe no kabaru nyam duji jogi di vitamine o wordi ton ko yaata yimbe la udnere be gondi e fa bato suko e mor fa de non be kan habirde wayde nyamde fa harne o don nokku se grabe sembe kabaruji dum jogi nyon do bete hande di anni ko litindi wir wote jitaani 2018 hono candidat be keba e galube yoga e mabbe fan gondi e wadde do hin mi joji yalla homo be kan wallude le wote ji deuxième tour ni Soumaïla Cissé na Ibrahim Boubacar Keita wattu jono kambe sarotobe wonbe leedi medine be gondi e jokkitaade murtere mabbe de be ko litindi wir be kaaja ndena go wadde le nokkul de gollirta do jobdiji mabbe du beede le nokkule de kalni on kabar no nyaw koko wori leedi medindi fu wala fu dulludo wido o do nyaw wonde hebudo sembe sanne le nokko di wono no sembe kabaruji dimi jogi ni on do betande dimi joti on sanne hedaade hebi jame ka fande kedde hedaade honno andir on no do e seeda yowtere meden be ana wodi wassalam